Hey, yo, Rush.
Mimi andi maze kunyerera Allah uyu munsi nibanege imiteko unjoneshe undi ndimivumo yabakati dore bakaniye bakoze umunwa ngo bandangise mano bandinde mani wowe omingira everyday oh yeah mvisengesho ry'umuniga unyiteho murwaneho bakazi biyita amashumi nta nubwo bo banzi nibo banzi buri joro ndarandira ninde wandeba kananyumva isanga ndi njyenyine ya nk'ibisanzwe ndi nyakamwe ya mana mana hari ukuntu numva naniwe yo vayo vayo reba agahinda kamaniga yo ndi mivumo bakati dore bakaniye bakoze umunwa ngo bandangise mano bandinde mani wowe omingira everyday oh yeah mvisengesho ry'umuniga unyiteho murwaneho mva nijya pasise kwe mva nijya pasise kwe
Bubble Pro on the mix.
Dore bakaniye
umuswede wanyede